This is Banabu Bukamasi with my son Molofle. To love me for
that. What a fitifu. Baby go tani langa tifu. Ivo ivo na marefu ya kone kupenda ye. Kami kudie kuni. Kuni pendi langu na we woni. Umefungwa machoni. Nikiwa na we na isi peponi. Sasa mbona na isi kuni. Wangu tu wande, wande. Vini moyo wangu una sisi. Kukukosa wele jisi sisi. Wele na isi malu welu wembezi. Aya drama crazy.
Moyo migomo na kupenda tu.
Tulila, tulila, tulisa.
Today, tomorrow na kupenda tu. Moyo migomo na kupenda tu.
Me loving you, me loving you so sweet.
Baby, moyo umegoma kwako mama mia tasisemi tapokuweka profile nitumie caption majibu na maswali yapo juu kwenye plane tapondoka kwenda mbali lazima ni complain wajuze ndugu zako mindo yako top 10 kwenye lunch kwenye dinner weni kama champagne mijoni weni jen wetom ni wejeli mbali na majina minanga yako we captain
what's up one night love kama nimeri imetia nanga my love ukiondoka sitaweza my love.
Ipite siku sija kuona mihoma ya cocaine. Iwe sembe iwe dono no chuna ni more pain. Nikichelewa kurudu sijipe ma question. Na kwa yobu na kwa rodi sometimes ma falling.
Pita mislavo tapodoka kwenda shopping.
Na kofu tako kofu taponya jaloni. Da kofu mwili mzima tolizo kame pima. Ntajikuta na pungua vibaya. Mwisho mtasimu vibaya. Mwisho mtasimu
mihoma na kupenda tu.
Twila twila twila
mama yo.
One million, million, million.
Hakuna mula bila wewe.